tēnā rākau tau katoa, e whakarongo mai nā, ko haukura tēnei te kaihakapāho mō tēnei wahanga o te rā. Ko e whakarongo ana koe ki te reo irirangi o te hiku o te ika ko tō tātou hoa kōrero mō tēnei rā, ko Huhana Linden e kōrero ana ki te kaupapa mō te Taitokerau Joint Tertiary Investment Plan. E Huhana, me pēhia rānei tātou e whakatupu i te hiahia i Wainganui tonu i ngai wahine. Kia whai atu i ngā mahi pēnei te mahi ngāhere me te mahi ahu moana?
Tēnā koe e te tuakana o tira, tēnā koutou katoa te hiku. Ko Huhana tēnei e mahi ana mō te Matarau Education Trust. E kawe ana a hau i tētahi wāhanga o tēnei mahere rautaki mō te Joint Tertiary Investment Plan. Ko tō mātou mahi o te Matarau ko te whakarongo ki te hunga wahine, ai, te reo o te wahine, me ki o tātou akonga, ngā tauira, me etahi o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi hao ika, ngā mahi ki runga poti Waipuke, wera momo katoa. Nō reira, ai, kua hau e mahi ana, e rapu ana i te reo, o wā tātou nei whānau, hāpuri, ngā rangatira, ki roto i ngā Pākehi. I te mea kiau mo te hunga wahine, he iti noiho te kaute o te hunga wahine mahi ana ki roto i ngā mahi ahu whenua, ki roto i ngā ngahere me kei ki runga moana anō hoki. Nō reira papehia o tātou wahine whai tūranga ki roto i ngā akomanga, ngā kia whai tohu, ki roto i wēnei momo mahi. Mai kona ka rapu mahi hei oranga mō te whānau, mō te hāpuri me tō tātou iwi hoki.
Ai. Ko tēnei mahi te whakatū i ngā hui wahine, he mahi māma, he mahi uaua?
He pakeke rawa i te mea kei te... Ko wā tātou nei wahine he puku mahi. I enei rā whakatā ngā hararei, kei te whai ahau i ngā wahine i te kāinga, tiaki i ngā tamariki, ngā wahine ki runga i ngā pāmu hoki, wā tātou wahine ki roto i ngā Pākehi. Nō reira ai, ko whakatūhia ahau ētahi hui ki roto i ngā takiwa, wā tātou nei rohe, ki te whakatōpu wā tātou whakaaro mahitahi, whakaaro tahi e tāna ki tēnei kaupapa. Me pēhia te hanga te tahi rautaki mō te hunga mātua ki roto ngā kura tini nei, ki roto te mahi ahu whenua me kei ngā mahi o te ngahere mā runga moana anō hoki.
Ai. Me pēhia rā nei tātou e whakatoko maha i te hunga ka haere mai ki enei hui, te tai ki te te hiku o te ika, hei te tai te kaumātoru, hei te rāmere. Nā te mea, ka mohi o tātou ko ngā mahi ngāhere, te mahi ngāhere he mahi wiriwiri, i te wiki taha atu nei aituangia te tai kaimahi ki Manawatu.
Ai. Ai, me te mohi anō hoki, ai, he tai maha rawa, te mahi ki roto i wenei momo mahi. Nō reira, ai, me pēhia wa tātou wahine i whai tohu, me mai reira ka rapu mahi, kia wākea te hunga wahine mai i o rātou whānau, me te kāinga hoki ki te rapu oranga. He take ke rawa, ai, me te take ke hoki o ngā mahi ki roto ngahiri. Ngā mahi i te mere, he kaupapa anō tērā, te traiwa i ngā taraka tūporo, wera momo mahi katoa. I te mea, he iti noiho o tātou wahine ki roto i aua momo mahi. Kāku naina, me mahi kaha te wahine, rapu i ngā huarahi hei painga mō tō tātou iwi. Me kei kiau, ko rongo ahau ki etahi wahine mahi ana ki roto iwi nei āhuaranga, me tō rātou kaha hoki. Aha kua ngā piki me ngā heke, kei te aru haere e te hunga tāne ki roto i wenei momo mahi. Nō reira, ko kitea hau e tahi o tātou nei wahine toa ki roto i te mahi ahu whenua, mahi ki runga ngā pāmu, kai traiwa e ngā traka tino nui, tērā i ngā traka tūporo, nō reira ai, kei kona e tahi wahine, nō reira me pēhea te whakarongo i tō rātou a kē reo.
Ai, kia ora. Ka ko taku pātai mutunga ki oku whakaro ko te pātai nui pia e. E hea te moni ia wiki ka whiwhi ai ngai wahine i roto i ngā mahi pēnei?
Ki roto i ngā mahi pēnei, tīmata, tērā pia, tīmata i tētahi reanga tīmatanga. Mai kona ka tino piki haere te utu ki roto i wenei momo mahi, ngā mahi ārehe, arā ko te trade.
Mm-hmm.
I te mea ko ngā kaitrai wa straka, wa pātai nei kai whakahaere pāmu, ngā kai whakahaere i ngā rōpū ki roto i ngā ngahere hoki, he maha ngā huarahi mō te hunga kaimahi ki roto i wenei momo mahi ahu whenua. Nō reira ko te tikanga, me rapu he tahi tohu, hei rapu i te tahi wāhanga ki roto i aua mahi, mai kona, ka mahi kaha te tangata ka rapu ake i ētahi atu mahi kei taumata ki.
Mm-hmm.
Nō reira, koia tākue inoi nei ki wa tātou iwi, me whai whakaro mo te hunga wahine, whai whakaro mo wa tātou nei, ako ngā tauira e mahi ana ki roto iwi nei momo mahi, kia pai tō rātou rapu i te mahi. Hei oranga mo te whānau o tira mo te hāpuri hoki.
Ai, kia ora, tēnā koe huhana kua whai wā ki te kōrero ki tēnei kaupapa, ngā mihi nui ki a koe. He kōrero whakakapi tau?
Ko te mea nui, ina hiahia tētahi wahine ki te kōrero e pāna ki tēnei te hanga i tēnei mahere rautaki mō ngā mahi ahu whenua nei. Me whakapā atu ki runga tō mātou whārangi tukamata o te matarau. Karere mai kiau ki te reni atu i te tangata, i te wahine, te whānau hoki, mai reira ka whakatū ahau te tahi hui. Ko te mea nui, kia rongo i te reo o te hunga wahine. Nō reira, tēnā koutou katoa.
Tēnā koe, ngā mihi nui.
Kia ora.
Kia mahana tō rā.